sûr. Aïe, check it, aïe.
Aye,
check it. Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet. Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet.
Ati toto ni sweet, kuja bas ni pakate. Sijali kama kona chali yake. Ganji na get, niko pake. Stand a man at the top cash yake. Pata hizi ganji faster faster. Awa warembo hini chekio na ni data. Tuweza link ile sana eza pata. Lakini chunga one chance utahata. Nime trap Kilimani. Kwanini nani anatisha mimi kwani? Na nikikosa kukucheki samahani. Sina ubain kona nyingi kwa sahani. Ati number uno. Wambiwe kuje pole kuna fujo. Sikia number uno. We wambiwe kuje pole kuna fujo.
Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet. Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet.
Mtoto ni msweet sana. Chia diva si rahisi ya kupatiana. On demand kila nigga na idai sana. Tukipatana kila saa tunadandiana. Mtoto ni msweet honey. Ana blush nikimuitanga kahani bani. Working class B, yeah she makes money. Inga yake anakinyanga kasafari rali. Mtoto ni msweet, sweet, 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 sweet. Mama sita umebiba nikizoom. Apo nyuma simu tick, 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 tick. Chia fan goma zetu ndo. Anapendanga kusing, sing. Chia ting, ting. Malap anapendanga kuspin, spin. Unaka fiti, baby kiss me. Mambo right, kila kitu ni tea. Ha, mtoto ni msweet, sweet, 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 sweet. Magaricha umebeba ikizoom hizo. Sini tick, 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 tick. Chia fan goma zetu ndo. Anapendanga kusing, sing. Chia ting, ting. Malap anapendanga kuspin, spin. Unaka fiti, baby kiss me. Mambo right, kila kitu ni tiki, tiki.
Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet. Mtoto ni msweet, mama sita. Mtoto ni msweet, senyorita. Mtoto ni msweet, margarita. Mtoto ni msweet.